abatusabira salambize batusabire o tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno abatusabira salambize batusabire o tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno obulamu bulinga mayengo ku nnyanja ata wabeerisooka wabawateriddawo ekyo kifo ky'olimu wali wali kiddamu era neyakola misana nakiro okulaba tya kujjawo siganye naye wiponi gye bakozesa embi bibeera bigambo omame kwezenge abalyolyomi bandegeya bengamba balasa n'okukira ku ŋŋaŋŋa naye nzereka nkola ebyange boogere kolerera bulamu bwange abazimba emitima bazimbe amanyi bannugu yaabwe abamuku batusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola abatusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola baagala tusule nga bo bakkuse baagala tukaabe nga bo basanyufu beeyagaliza bokka baagala kulya bokka ekisinga kunuma maama tineebyabwe tubimanyi naye bajulisa ebibife bye tukoze ng'ebirungi bye tukola bo tebabinyumya batusabira salambi naye mukama n'ataasa guno omulimu gw'enkola ngumanyi nnyo tobolaba bakasitoma nyina ntoko guno omulimu gw'enkola ngumanyi nnyo abatusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola abamuku batusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola naye nga lwaki mweyisa mutyo mama mbuuza lwaki tupanga ne mupangulula abange lwaki mweyisa mutyo mabigatabuzambuze munene ajasiwani ugalende mno nze sirina tabukola byange nyamba ogendo bagambe bino ereka nkola ebyange boogere kolerera bulamu bwange abazimba emitima bazimbe amanyi bannugu yaabwe kubanga batusabira salambize batusabireyo bakyali tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno banange binsobera omwolumu bintabulanze barakase nyonga bigitalenti kiritija wadekayiwa odyo wanuwanu kiritija dawuda sembuya eyewamwe kiritija afadekacobya abapaaro bali batya tekatukole abennugu boogere majali nange sala kanyongere omuliro tukume abobokale bazikize naye bakimanye tululiwa lumukubokye